Kuda lilabe sura jawe nai. Aya gawa yaki sapo e jawe nai. No cha ulu tubiri. Nder chare ngelbo, cha ulu e beida torru kitoku be yesu. E mo yidi warki be. Se o yai to maudo maube ardi be dina. Utori mo uwinda na mo dereol. Ngol uhollata maube chudi doare gondi Damascus. Wiki to otawi toku be lawali yesu tun. Warbe korobe. Unanga be. Uhappa be. Uyara be gariri Urshalima. Emo dolawol. Upatake otaki gariri Damascus. Uanda uandita. Sera jengol dagadou. Yaini mo filimo. Uyani eleidi. Unani hononde iwiamo. Chaulu, chaulu. Gamdume torratayam. Chaulu wii. Maudo. Andumwe. Hononde nden wiimo. Min wani yesu motorrata. Umma natu gariri. Umwiete kuhani gata. Higobe yadu mako nani hononde nden. Ama bengiae komwe. Bendari. Bendulli ko bembiata. Chaulu ummi dari. Feri gite mudu. Ama yata. Nden ojogana jungu. Unatina gariri Damascus. Uwadi balde tati emo umi. Uyarai onyamai. Ewodi goto tokudo yesu nder gariri ndin. Bietedo Hanania. Jo mirao noddimo nder koidon. Uwi imo. Hanania. Uwi. Naam. Jo mirao. Jo mirao uwi imo. Umma toka lawal bietengol lawal portingol. Njaha uro Yahuda. Ngeina goto bietedo chaulu. Iwaido gariri Tarsus. Gam emodon wada doare. Hama ander kwaidol. Oi neto bietedo Hanania natoi. Yowi jude mudum domako gam owumta. Ama Hanania viimo. Jo mirao. Minani imbe dutbe koki habaru neto on. Eto raji kutti di otorri imbe maada wanbe Urshalima. O wardi et ere oldo daga to maube ardi be dina. Gam onanga noddirabe inde maada fu. Ama jo mirao viimo. Yahu ngada kombi imami. Gam misubimo huwanayam. O andina inde am yeso imbe na Yahudan kwen. Elami be mappe. E Israelan kwen. Min e hore am. Mi hollaymo dole o torri. Torraji utti gam inde am. Den Hanania yahi. Natti urongo cha ulu woni. Yowi jude mudum do mako. Wiimo. Bandirao am cha ulu. Yesu jomirao wangando ma do lawol ngol garduda. Olili yam gambumta. Keba ruhu alla. Don edon got numbo kope. Burti gite cha ulu. O umti. O ummi. O wadana baptisma. Se o nyami nyamdu. O hebi sembe. Dagadon. O wali balde seta totokube yesu. Wanbe gariri Damascus din. Ner ayaje den jangu dendo. En nani no cha ulu tubiri. Wato o warti tokudo an nabi Isa. Cha ulu oo, emo noddire bulus. Cha ulu inde mako nde Ibrani ankore. Nden bulus bo, inde mako nde Helen ankore. Cha ulu o Yahudan kejo. O iwayi diga gariri bietendi Tarsus. Jangirde waddimo Urshalima. Modibbo Gamaliel, modibbo maudo e charengel, hanko janginimo. Cha ulu ko bulus. O fari sankejo, wato o modibbo maudo nder dina Yahudan kwen. Ndenbo, cha ulu, o tidudo nder dina Yahudan kwen nasetna. Nder tinare cha ulu do dina Yahudan kwen. En nani, no o wadi katorriri kitokube an nabi Isa, hama emo warabi. Nder ayaje en jangu dendo o, en nani, aya goo ya kididi wii. Nder chare ngelbo, cha ulu e beida torru kitokube yesu, emo yidi warkibe. Se o yai to maudo maube ardi be dina. Utori mo uwinda na mo dereol. Ngol uhollata maube chudi doare gondi Damascus. Wiki to otawi tokube lawali yesu tun. Warbe korobe. Unanga be. Uhappa be. Uyara be gariri Urshalima. Nder chare ngel, wato chare lko Filibus. E tokkube an nabi Isa chankitibe koto e charengel ngadi ka wajin ki habaru beldum yimbe kolo annabi Isa, dokkube annabi Isa bo e dauto, jawulu bo e terengel e beida torruki tokkube annabi Isa, wato e moyidi haduki yimbe tokko annabi Isa, hama o wadi ka fodanki tokkube annabi Isa noppi, e mo dauta wagginki ko wadanki tokkube annabi Isa ka shedi wiki, o waraybe, to be ala e tokkuki annabi Isa. Hama o yahi to mawdo ardibe diina yahudanko en o jabi derewol gam o yaha birniwol Damascus nder leydi Suriya o nango tokkube annabi Isa ton o habbabe o waddabe Urushalima o mabbabe nder suudu cural aya tati yaki jawego o wi'i e mo dawlawol o badake yottaki gariri Damascus o anda o andita seyra jengol daga dow yainimo filimo o yani e leydi o nani hononde e wi'amo jawulu jawulu gam dume torrata yam jawulu wi'i mawdo an dum moye hononde den wi'imo min woni yesu mo torrata umma nattu gariri dum wi'ete ko hani gada en nani jawulu e dawlawol mudum yaaki Damascus hama o badake nattuki gariri din se don e don jaingol iway diga daw yainimo filimo don e don o yani e leydi se onani hononde wi'imo shaulu shaulu gam dume torrata yam se shaulu noti wi'i mawdo an amoye se hononde den wi'imo min woni yesu mo torrata umma nattu gariri dum wi'ete ko hani gada do shaulu e dawlawol mudum e niya nangoyki tokkube annabi Isa nder gariri Damascus o habbabe o yarabe Urushalima o mabbabe nder suudu cural shaulu e jogi derewol mudum gol o jabi diga mawdo ardibe diina yahudanko en tabbitinanaygol ardibe cuudi do are gondi nder Damascus wiki o hebi laamu diga mawdo ardibe diina yahudanko en gam o nanga tokkube annabi Isa o yarabe Urushalima be mabbe nder suudu cural e yiki mako nde tokkube annabi Isa ali diina yahudanko en be cali lawol Allah gam non ha o walla Allah e lawol halkuki tokkube annabi Isa jawulu e nyuma e wodi bawde halkuki tokkube annabi Isa amma o anda kanko woni parkudo do en nani annabi Isa e hore mudum wanganimo wi'imo jawulu jawulu gam dume torrata yam do e wanginana en fu torraydo tokkube annabi Isa e torra annabi Isa on e hore mudum fu ganyudo tokkube annabi Isa wangi annabi Isa on e hore mudum fu ganyo annabi Isa bo wangi Allah jomirawo e hore mudum a fami dum bandirawo am nde chawulu yami jomirawo an amoye se hononde den wiimo min woni annabi Isa mo torrata amma umma nattu der gariri dum wiete ko hani gada aya jawe didi higobe yadu mako nani hononde den amma be giyaye ko moye be ndari be dulli ko be biyata do en nani higobe yadu chawulu be ndari kondem e be joriti gam kulol gam fi dum buri sembe mabbe e be nana hononde den amma be giaye ko goddo be dulli ko be biyata lalle se ko wala be gii ko buri sembe mabbe aya jawe tati yaki jawe nayi chawulu ummi dari feri gite mudum amma yiata nden o jogana jungo o nattina gariri Damascus o wadi balde tati e mo wumi o yarayi o nyamayi en nani nde chawulu ummi dari feri gite mudum amma o yiata naki higoraabe yaadu mako joganimo jungo nattinimo nder gariri din chawulu wadi balde tati e wumi o nyamata o yarata lalle fi dum buri sembe mako chawulu gardo nder birniwol Damascus gam nanga tokkube annabi Isa o mabbo be nder suudu cural joni o warti hanko jogante juude nattine der gariri din. Alla jomirawo hollimo do kugal gal o huwaino kugal kallungal na kugal bodgal no o nyumirta. Hanjum wadi alla jomirawo wumnimo gam to yi'a hama o huwa kugal kallugal gal o yidno o huwa. Aya sappo yaki sappo e nayi wi'i. E wodi goddo tokkudo yesu der gariri din biyetedo Hananiya. Jomirawo noddimo der koydon wi'imo Hananiya o wi'i na'am jomirawo. Jomirawo wi'imo umma tokka lawol biyetengol lawol portingol njaha wuro Yahuda ngeina goddo biyetedo Chawulu iwoido gariri Tarsus gam e modon wada do'are hama der koydol o yi neddo biyetedo Hananiya nattoyi yowi juude mudum dow mako gam o wumta. Amma Hananiya wi'imo jomirawo minani yimbe dudde kokki habaru neddo on e torraji duddi di o torri yimbe mada wonbe Urushalima. O wardi e derewol do daga to mawbe ardibe diina gam o nanga noddiraabe inde mada fu. Nder birniwol Damascus en nani e wodi goddo tokkudo Yesu biyetedo Hananiya. Alla jomirawo metanimo der koydon noddimo wi'i Hananiya. Sai Hananiya noti wi'i na'am jomirawo. Jomirawo wi'i Hananiya umma tokka lawol biyetengol lawol portingol njaha wuro Yahuda ngeina goddo biyetedo Chawulu iwoido gariri Tarsus gam e moni don wada do'are hama der koydol o yi'i goddo biyetedo Hananiya nattoyi yowanimo juude gam o wumta gam non umma Yahu. Sai Hananiya wi'i jomirawo yimbe dudde kokkiyam habaru neddo o e iri torraji duddi di o torri yimbe mada wonbe Urushalima. Joni ma o wardi e derewol do daga to mawdo ardibe diina gam o nanga noddiraabe inde mada fu. Do e wanginana en Hananiya e hula yaki to Chawulu gam to o nangamo gam Hananiya nani habaru fu ko Chawulu wadani tokkube annabi Isa der Urushalima. Dum wadoto tokkube annabi Isa chankitabe nyalde dum wari Istifanus ngaddani Hananiya habaru fu ko Chawulu wadani be der Urushalima. Gam non do Hananiya e wi'a jomirawo rafafi kalludum dum nanmi neddo o e wadana yimbe mada mi hula yaki to mako gam mimma to nangayam. Hananiya anda ko hebi Chawulu dow lawol. Aya sappo e jow yaki sappo e jowego o. Amma jomirawo wi'imo Yahu ngada ko mbimami gam mi subimo huwanayam o andina inde am Yesu yimbe na Yahudan ko en e laamibe mabbe e Isra'ilan ko en. Min e hore am mi hollaymo dole o torri torraji duddi gam inde am. Jomirawo e wi'a Hananiya do Chawulu mo anduda denno na kanko woni joni gam gikku mako wailake joni o tokkudo Yesu. Gam non sai jomirawo wi'i Hananiya Yahu ngada ko mbimami gam mi subimo o huwanayam o andina inde am Yesu yimbe na Yahudan ko en e laamibe e Isra'ilan ko en. Jomirawo e wi'a Hananiya kanko e hore mako o subi Chawulu o warti kuwanomo wato o warta gajino habaru beldum dum kisdam bi Adama diga hakke e kita Alla garaka nyalde darngal. Do e tabbitinana en no Alla jomirawo e hore mudum subi Chawulu o huwanamo ngal kugal ngal wajinki habaru beldum o andina inde annabi Isa Yeso yimbe na Yahudan ko en e laamibe e Yahudan ko en. Aya sappo e jowego o Alla jomirawo dauti wiki min e hore am mi hollaymo dole o torri torraji duddi gam inde am. Do e wanginana en nder kugal wajinki habaru beldum ngal Alla subi Chawulu huwa dum torraymo na sedda gam kugal ngal. Nder suraji di jangeten di Yesu en nanay dum nde Hananiya nani ko Alla jomirawo wi'imo sai o ummi o yahi o natti wuro ngo Chawulu woni o yowi juude mako dow Chawulu nden o wi'imo bandirawo am Chawulu Yesu jomirawo wangando ma do lawol ngol garduda o liliyam gam bumta keba ruhu Allah don e don goddum bo kobe burti gite chawulu o wumti o ummi o wadana baptisma nde Hananiya wadi nonno jomirawo umrimo en nani sai chawulu wumti nonno jomirawo wi aya sappo e jowe nayi sai o nyami nyamdu o hebi sembe daga don o wali balde sedda to tokkube Yesu wonde gariri Damascus din gada chawulu wumti sai o ummi o nyami nyamdu o hebi sembe bandu mako diga don en nani o wali balde sedda to tokkube Yesu der gariri Damascus enon Allah jomirawo wailitiri chawulu warti tokkudo annabi Isa den bo Allah e hore mudum subi chawulu warti kuwano dum wato wajinki habar beldum bandirabe am ko hani ekitoden diga jikku chawulu en nani arande chawulu o tidudo der dina yahudan ko en hama o wadi ka torruki tokkube annabi Isa e mo warabe o wadu nombo der shia andal e famu do o en nani no Allah jomirawo e hore mudum famtinimo hana o wada ka torruki tokkube annabi Isa seni o wajina yimbe tokka annabi Isa enon Allah jomirawo e hore mudum wailiti chawulu warti tokkudo annabi Isa o bosubimo o warti gajino habaru beldum gam yimbe kolo annabi Isa be keba kisindam diga hakke mabbe e kita Allah garaika nyalde darngal bandirawo am dum wadato amma a don bo chawulu a tiidi der tokkuki dina maada hama a wanya tokkube annabi Isa a wada e dum torrabe dum warabe se pama do o wiki Allah jomirawo e wi uma nonno o wi chawulu hana nganya tokkube annabi Isa gam to a wanya tokkube annabi Isa a wanya annabi Isa on e hore mudum to a wanya annabi Isa a wanya Allah jomirawo e hore mudum to a torra tokkube annabi Isa a torra annabi Isa on e hore mudum gam non kugal ngal kuwata a nyuma a huwa kugal Allah Allah jomirawo e wi uma do kugal kallungal na kugal bodgal no nyumirta gam non sai koloda annabi Isa ngajina yimbe kolo annabi Isa ko Allah jomirawo wi'atama do wondon to bo a wanyi ko Allah jomirawo wi'atama se ko wala a haurai e jomirawo on e hore mudum dikka chawulu o hauri e jomirawo e lawol bodgol diga der duniyaru ndu gam non bandirawo am se pama do wiki to a haurai e Allah jomirawo der duniyaru ndu a haurai e mako nyande darngal e sharengel bo wala jairi gam tubuki sei nikita Allah e halkere der hite jahannama a fami dum bandirawo am e mi do Allah hokkuma famu dum der bernde maada amin.